Nkwasɛm ebre ni onua ebre asom se obetie nkwasɛm. Bɔ mɔda so bɛfo bi bi ɔbɛn wo na wase wɔ se nkwa asɛm ebre edu. Ɛyɛ musomfo akwahefo nam de asɛm bre wo nam Lifeway Media Ministry so. Onua bɔ mɔda so bɛfrɛ wo ba na ɔmo kafo bi biara na wase wɔ se nkwasɛm ebre ɛna edu. Ɔdefo ne die mu yɛmbɔ mpae. Adam from Obonu for Mother was see. I saw me on the wood of fruit to see. This ain't hung out to fruit for Bosome for Frony after fruit in Fibu Bree. Adam Kaiho, the CCA. Be I genie and tear see any, ne be a nanny, a bra, a wish you was me. But the don't one, one of was me so a young lady action, do a new one so, of course, what to the GDM. So by Mubiara, I know your rabbit, and I was see. My dear Christodium, and I be bombay. Amen. Onua nkwasɛm ɛne asɛm a me ne wo kye ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hena de Yesu Kristo ɔno ankasa anum asɛm ankasa paa a ɛkyinde biara ɛni ho saa asɛm yi ɛyɛ asɛm a mato ne din sɛ Behold, I make all things new. Hwɛ. Bɛyɛ ɛnwuma nyinaa foforɔ ɔnoade Yesu Kristo na ɛkɛse so ɔbɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ onua a wotie me sɛ wafa Kristo sɛ wo kragye nkɔ sɛ womfa Kristo sɛ wo kragye nkɔ ade sɛ menka nkyɛ wo sɛ ɔbɛyɛ nwuma nyinaa foforɔ ama wo wohaw ne ne wo dadwene ne wamanneɛ wokɔdanda a akyere wo soɔ no ɛndɛ ɔnoade Yesu Kristo sɛ sɛ wogye ne di a ɔbɛyɛ nwuma nyinaa foforɔ ama wo. If you are see ya, you way, why na empe a de fufu. Se wone uma o na wokasha won se. Afi se afineso na ye brunya. Ay Christmas time ma. Meto a de fufu amamo. Tu se ni penny na ni ji na wa kan wahu awo. Wona me bia wo yemu wa sitinamu bi biara. Woye de amon papa no to mise oyene surunku. Sansu ana me kachio se. Nyaku po sha yebo. Se ampa abaya de nyina foforo ade nti na okasa enoma na hwe the garden of eden onyakopon yeye itrimu popapa na hwehwe papa oyeye nyina no obonsam eba be so nipa hwe edi onipa so nkunim ema ye frene sey ema onipa ye boni etia na nyankopon ene nti no nyakopon ma nanso ho a Nemo mono osma rade Yesu Kristo oyɛ ne dɔba bai no bo wugi agi yankwa edi nkunim onyoma nyina mu adie nyina mu nti ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ sɛ nyoma dada na ase ne nyina ɔba bɛ nyoma nyina afoforɔ ti ebe hu no Revelation chapter 21 a ɛyɛ edisɛm eti eduenu baako na ne yiyi mu ɛnso ɛbɛyɛ enum ɛdekɔ Omodia na yakotresem no baako baako ti menu a wutie me. Omodia na fa otresem na hunu se ampa nkwasem enam saasem we so na de brew. Amen we sampo disem na sema oka no enye bosem ka anase nye obi anaw sapaka nia make asem somfo akwa Hereford. Na mebo mitrim na odi aka onyankopon enu masem. Enti no eyekrogen anyimu emfo bibia mframu etitie ti. Akopon asem Say, Ebekan or before comma, a Bofukasema, and he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Momenti, na dia ote ahinguano suono, was it she? Maye no menina fofro, na osi, na osi, tre, if you say, and send me a woman, na a yen of cre, unia utimi. Wini ya uti yemi. Haa, ina di Yesu Kristo na eka sewu. Abra John, oko patmos asasini suno ni yankupu, ina di Yesu Kristo yini huwe di chenu no. Ewa yuyebre ni munu, nyoma oda nedi ebini ni. Wadi wea kache na se, wea no kwa sempa, ana ada biya nyade, eni mu, tidia wumu biya churo. Na ensamnu, enyina, eye trudu. Unia muma enche, verse 4 nonsu, asama oka. Wasi, na bepe pa, mwan eni, Asi eni nsuo nyinaa, do wo eni ho bio, na reho iniho ene eya biara iniho bio efise kane noma no etwem binia wo ye nkransha sem wo ye ndaso asem papa pa sesem no eka che minu mienu se ampa enji onya enra de yesu kristo ndi na se yeji ni dia sanyo mo nya ba pepa ono ona eyi boss we na asase onya kopon boy no ono so ni nti ene wo yoade nyina enti oba asase su abedi owo su nkunim na odi nkunim a aka cho se saade na na ehunhun nipa no ene onipa sori odi are ho de biara ye mbo obi asum die enye ne hwensu de biara na ne nyase nyinsu su arofo e den atu no sansampa ni biribi uwe abase are ho sem amane asem ene atetie kwadan da biara nra de yesu si obeye nyoma nyina afufuo obeyi sa nyoma ne nyina yeden efro ba pepa woni ase inisio nyina nisio bia mbe woni ase se woni ase ko aye sidie se nisio bi woni ase a na ye sidie eninsio ana yeden eba woni ase minu a wotie mi enkwasema ye dibrewi paucho bo modin ase ba fa kristo se okra je nkwa senze bible no eka se ampa se won fa kristo se okra je nkwa chefa biara eni ho se obenya yeden ebi entino nia oti ahinwa no so no no na e kase hwe meye no menyina fufuro na okachre john se ontro fi se asemi ewum na eye no kre yakopon yakopon onada nipa de aka no na bemu ono no bo so ni asase ni munyo menyina onima de nyina otumi ade nyina ra wa meni daso kane no nipa nie ni daso na ampa da Adamic sin no Adam boni oye no na edidi adu yeso no ntino no nipa enni ani daso but ameni daso ti uka Romans chapter 5 verse 8 oso onyangopo yi ni dodo e chire bride daso ye ne boye fo no o ma Kristo be wuye den e ma ye Kristo be wuye no akwako di nyoma nyina so nkunim ama miniminu enti minua mesre bekanfu radio Kristo ma bekanfu Yesu ma safa Kristo se wo kra agenkwa bible no si enoma na yo se nipa nyina ehu edi kan ni se onipa nyina ye boni yakopon ni nyama ye de aboye nyina adenta ye ka se nyina ye boni boni bata ye nyina ye hu ye wo ye tu boni mu eno nti ama yakopon ni nyama aboye nso yakopon ni dodo ye kire no o ma radio Yesu Kristo eba bewuji yen eni nti no boni akoti asu ni owu yakopon aduma chane dan kwa o radio Yesu Kristo mu ana medin ka ka kire no boni akoti ni owu ampa se biodi boni ade kan so nyankopon ne ntua ka na obewu nyankopon de o na kotia de pepepe mfumso bi ene so but wanka so boni no ene betua wa were ohu eka nanso akwanya ho ma se ampa obetimi free side ne mu ene tin bible so de wa koma gitum se radio Kristo o wi nyane wa no pemu ka se Kristo ni radio bible se obegye nkwa menua wotie mi de dade na wotwa bio dade na otwe bi bo rade Yesu Kristo din no jonka ka chiro nya rade Yesu Kristo se rade pafo so chairman yo de boyen ni ampa ne menim ene de matie wa se me hu sa ampa me anko asa me ntumi a de enje me hu na nguto no betumi aje me ene ti na obeka se e dane du ho aba pepani nsuo a de efri ho sa bre ya ko be fa sa pepo ni nsuo are ho amane ye ono no ka chire John se chiro sa nyuma we nyina Lazo was so near man. O say, Raddy, oh, dear, oh, we are nanani. Oh, Sabre, dear, be anywhere, a year be ye. O see, Jimmy Dimini, oh, sorry, no, name qua. And tis old dear Raddy, excuse, dear. Oh, yes, obey you, sorry, amma. Why, I am quaso, I am amma. Tim quajia asama, menoche, and poor coma. Pam say, excuse, fan phones watch me. Na fast, I'm a cry, and my jim qua. Say, but you din our heaven. I'm any jay in I there, Abba. The washer, a radi, say radi, intimin trust him, ma'am. Intimin trust me, quiz so be pee, why he knew. No, Uncle Pon, ask my walker say, I'm paying your money for no. Ubuhu, and you're fooling now. Your life will never be the same. In a brabono antecedent here, Quadanda Biara, a be through ho. No ma, ne how I green greeny, say I'm pa, me cram a dachin. Eh, oh, and the Bia make us say, and in part our. De biara or namiansa enra ende ne echina enra etwem aye wadom ama ende aba ese wo ya amendment echina yamfrom promise o but the serenity excuse o say
ampa obetimi amaye edan kwanti yewoni dasuo se agini dia edan kwa se yakopon do yase no denu bakope wibi ogini dinu wan yira wonya dan kwa en nkwaje asem na ne woken woni apuputi kati woni tibie ni ho nokwasem ni owotweresem mu se fakrio se okraje nkwa se ofakrio se aje nkwa wonya oyira ba asemi fi Lifeword Media Ministry ho anedebre emson fu akwae fo na me ne ocha nkwa asem tini ye se or come a fro say, and pa me on yon croupon, may you mean enough for fro. Na, no tear him one sooner, and I can hear. May you mean enough for fro, nor see tre, if he say, and send me a woman, and a great rather bay on your frama. No question, Miss Ojidia, a certain for baba, over Freddy, a dancer, some pa, fuck you, some recrajan corner, and you may frass air for fro, says I ever, also, Uti a semi a cafufro, car some shaffle fro. Na pe asori a wo cheche hwesem no enye kete woni ti enye common sense asori asem na meka na asori a wo ji bible di na wode wo hoto onyankoropon so nse enye me nyina besesa amisha se wuti nkwasem asemi efi Lifeword Media Ministry so fu akwaeford ho fa akwaeford na medebrem telephone number ni 0244869499 0244869499 amisha se wuti nkwasem bye bye.